Devil's Empire. Kevido. London Arena. Busy levels. Devil's in the building. Kevido. J Max. London Arena. Hey, yo, Jama, nigga, go. Let's shut these niggas out. We're the ball and the play, me and my. Ukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy. Hey! Yeah! Nati play mani blue and easy, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni play me am I? Ukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
I got drunk, tizi nabazang. We got drunk, no ni chawa baby, yeah. One sip we nemu champagne, yes. Na dabo ya Nicola monga cocaine. Hello dry, mwe junta dry. Matimu hizi wa junta dry. Hello mistake, inafaka mo kodini. Kodini, yani panga kodini. Na dabo na mbofunta, kufunta funta. Kupitili na pakufunta, kufunta funta. Nezo hona monga ni manzi, kansi ni bia. Yani soko neza na funa mona Maria.
Kuleme ya mai, ukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy. Hey! Yeah! Nati play mani blue and easy, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni blame, am I? Kukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play
le
mani
blue and easy. Lemaniche mapia ulo mami. Ni makangiwa kungala ngati pani mani. Nezo funa chesip. Nimba ya lila lila Paja nifuno yenda na yambo vina vina. Aba misana nabu kabapite. Babaya nabu bamwene kawe kabashite. Na chendela tipsi nomba katubunwe. Weka weka wasuswa awe katubunwe. Ama side yas ne mitondo. Shiri wino pano mwe bapondo. Efi dama neba maidwa tiwa miponjo. Ali namba mukanwa kwa tingi ponjo.
Netimo sani breme ya mai. Ukolewa siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy. Hey! Yeah! Nati play mani blue and easy, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni blame, am I? Kukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
It was party after party. Beer after beer, hello mowa wenze diva gustota visa wa Rwanda. After party ni nasala na Malia. Malia no nisecha no henda one ball, monga mubobo. Sini nazive mweni nafikira bondi. No dabu wache kuseni nini pasaka ya bandi. Thought that beer mtu wanga sipatari. Lelo na believe uma gwesa na batari. In a jet die, in a red die, paka bimulas.
Novela tewa mai wali tekanya. Tekanya mwana wandu chili fiakanya. Mosa hatuleme ya mai. Ukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy. Hey! Yeah! Nati play mani blue and easy, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni blame, am I? Ukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
Jama ksasi! Levels in the building. Gomez Assi, Jack Piper, Young Vizzo, Mr. West Guy, I see you. Navena Keo, Commander, Jazale. Levels in the building, nigga. Levels to a levels.